thatimsafi.com.
Mtumelo yangu amekuja kwangu, tumelo yangu wapo ndani kwangu.
Venja tizi,
piga mawe,
piga mawe.
Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Shazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Tu baby wangu msije mchukua. Mama mama. Mana namtaka huyo, nampenda huyo, namlove huyo, waubani huyo. Mana namtaka huyo, nampenda huyo, namlove huyo, waubani huyo. Jamaica make us again. Waso, Wiso, Izo, Ibrahim, Ajib, Ajib.
Pakuango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.